shirlakuway giliyay bulshada rar koonfur galbeed Soomaaliya soo kadee magaalada Baydhabo hotelka Bay Star way in hagaaban qaabisay hay'adda CRD way baa ku qayb galay maamulka gobolka iyo wasiirada ku tirsan koonfur galbeed iyo ururada bulshada ankoreenti way in ujeedka shirku run qabayso ku hadlay Abdullahi Haaji oo madaxa hay'adda CRD
gaar ahaan barnaamijku may wadee waan maamulo haya wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed mana ka saabsan yahay wacyigelin bulshada loo fidiyo oo shaqooyin la wado maamul samays ama maamul suubis oo degmooyinka la kasoo biiro fadaw in bulshada la fahamsiyo luqadaha dhici muhiimada sanqweynta way may barnaamijkaas wasaaradda ku kaalmayo ee la wado hay'adda CRD oo aan masuul ku aha ee hay'adda badan kale oo isinsurad aragaysan banalku hay'adda FCA may buu hay'ad oo Finland ku dareerto waaye may noo kaalmayaa sida dhaqaalaha iyo walba hay'adda ugu kala sii arday kumid ee Sweden iyo ISA iyo EDA haandhu iyo hawlagaasay oo maamul sameynta oo hawl sahlan ahayn iyo lan walba dib ku jira marka barnaamijkaas hadareero qabaana in wasaaradda sidii balaanti ay iyo qorshaha hadareero iyo ku sheekaynta muhiimadda oo dhan lama leeyboo maamul sameyn hadda gobolada madinabada hayti maamulka jala jaran madib burburti deen lamaadi kun ilti iyo toobada maamulka la soo bi degmooyin kala ka soo bi walaali burbureena maalane dib in la noolayo hadda maamul la soo biyo la fade
way basaas oo kale muhiimadu islay maamul wanaag soo ku hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Abdulrashid Abdullahi Maxamed way noo sheegay in timar weeb la ka shaqay maamul wanaaga
mudantir ee la ka fahmo kor adeeg bulshada u baahantay iyo hoolal ku hadlahaayeen laakiin gobolka fadhi inay ku fikiraan marka maamuladaas la soo bixayay saadra hanjay dur ibridan ku bilaabay madila maana sayti layag leela ama hooliyad hagaagu ama sanni kanta haatan la madhay ku kale ki jeeb baraw iyo bayro baraw iyo bayro ku baa haatan eldred iyo walaweyn marka maamulada saasa dhistaabiyaa marka uu rinno qare bulshada uu ku qoray inuu wacyi galeeyo ka wacyi galeeyo fikirkiisa geeyay inta ku helaasan in gudbiidana leena tala galida fi usay dirsada shakhsiyaadka adiga iskuuligor oo amaalada sayidii fudu ko in bulshada ku baabi bulshada wal ku helay bulshada madina ku nooc la gudbi in la fara bulshada naftiir la fara in la tasna la shaqeeyo shalko ko bulshada la gudbi shilay oo muqawada qoran
shirkun waay gelintii ee koobada ay ku baro doonan shaab karaa koonfur galbeed Soomaaliya ona walbada ay ku baro doonan maamul wanaaga.